tubonya bonya weyite abantu ne batutulugunya eggwanga lyani eritulumiza obwabungemesa eyomukereziya ninegwanga lyani eritubonya bonya weyite abantu ne batutulugunya eggwanga lyani eritulumiza obwabungemesa eyomukereziya nikowoola mukama yangu otukwatireko embeera yajyankalanye mu kwaga jyangu babye tuyambeko abaana b'abantu bangange laba batwalangakoko ebogezako wekweke bazibu bakuwenjaga mpiso bakambwe balina ekiso atalina muntu bakiryajja n'ekiso ekwanga tubulira wetutuula ate tulina wetugenda tetulina wetuwaba naye nga ninekwanga lyani eritubonyabonya weyite abantu ne batutulugunya ekwanga lyani eritulumiza obwabungemesa eyomukereziya ninekwanga lyani eritubonyabonya weyite abantu ne batutulugunya ekwanga lyani eritulumiza obwabungemesa eyomukereziya era zikimwe mwagiwa pulaani okugitonda enseno yalina pulaani naye atemwefune bapulaana katiwa wano tewali alina private lani fena tulyawo tempulali newe munyigane muyekyobutale ne mutunya abantu naye bakale siganye mwalwa na mutale nemunyigano nyaga ebingi mukukuziga toligenda na bingi sikwasose n'abalala bangi betumanyi we bagenda kyayamani mulemedde mutebe kikina ye mulemedde mutebe mwefuda balamuzi b'enseeno mwemusalawo tigundyasibwe mwemusalawo tigundyasibwe mwemusalawo tyagaggawale mwemusalawo tigundyasibwe mwemusalawo tyayafuwale mwemusalawo tyagaggawale bannange naye beggwanga mulifudeki bannange tulagane famire zaffe kubanga mutuyisanga abaddu mulwaki mutuyisanga abagwira kugenda ku mulimu tambula otyago omanyi bakunywa kati tukole ti tetujakola tusibana mu buliri obala kweyita obeera ku mbiribiri ete mubimanyi kuba mwe mwazima embiri bino bino byebyali ku kyombo kya nuba simanyi oba mukama anataasa balemedde mutebe kimukama tobafuuwa singa nafata naye maje gabinayisa kenyimbi oluyimba luno simanyi oba nakeesa kasabe mukama oba nataasa ninekwanga lyani eritubonyabonya weyite abantu ne bat